keɗan dabaji ni ɓuuri wawde fu dabaji tawa tampude keeɗen min gara min tawina ɗi nden ka min totta ɗumin tewta komin keɗe ɓen eyyi dumo e dumo komi keɗi fo dumo gawri dumo maaro e dumo mbambari caggal muɗum kamɓe diɓɓe huuɗo ɗumi min yamin kadi mais duɓe hande ɗi nafamu fanɗiti sani golle muɗa aɗa andi tan sa golli a maro kalise ma wona hono fa keeɓa e nafam gole
ɗiɗo yo haalaji maro dabaji goɗto muttito kanko Ousmane Dikko omo golla oɗo golle duuɓi ñalawma hannden o tawide wiide golle o keɓal ana ley hen fof tiɗallaji mawɗi dana gondi e matede ley hen noon kanko noddirteɗo Mamoudou Abdoulaye Diallo laamiɗo fedde maroɓe dabaji kañum cottoɓe tew ley leydi meɗen ndi o hollitiri wiide
ñawdu dabaji ɗi e ley embouche o ana ti sanne malika en saabi sa ƴeewi bamako durɗo ɗe gala sanne min so durɗo ɗe gala fo atan sowona hono ko mbiyata turto ko fo ñamdu wondu wala kabaru ndenago o jaati latani min hono golle tiɗɗo sanne luumoji ɗi ɗone galbe ɗe fa keeɓa jooɗo hande jaati gaɗa onote luumo nanggal luumo fa tawi luumo yalta tawi tiɗal heeɓa mum ana hen so dabayɗi iwide galbe ɗe nangui laawi ɗi warde ɗum du yimɓe joguiɓe malfe cakkotoɓe e lawol faami teetaɓe na mbaɗi duroɓe jaati
oɗo golle ambus iɗum nafa maroɓe dabaji iɗum nafa buuseɓe iɗum nafa cottoɓe biɗɗe kañe ko nandi e muɗum fou noon kanko Mamoudou Abdoulaye Diallo laamiɗo fedde neɗnoddete interprofession de la filière bétail viande o hollitiri wiide
eyyi ko jiiɗa baliki ana golla kam fou so joƴƴina yoppay fou anda nafa woni nafa woni hen jaati ndenno nafa gonɗo hen o hande leydi ndi fini leyɗe kewɗe ana daara tew ndenno tew mali o du yo tew ɓurɗo fou horsinede sanne yimɓe ana gara darde fa Bamako ga en ana gara darde Ségou ana gara darde Sikasso ana darde fa Kay nokkuji kewɗe ɓe gara noon te dabaji fa ɓe gara ɓama te dabaji paynaɗi soɓe jaaha ɓe jeeye sella ndenno ɗum yo hollude muuyo ana e dabaji mali ɗi sanne kabaru onote tiw
tam laamu koɓɓe ana mballano ɗiɗo golleji wori e mballa noon kanko noddirteɗo Ouattara Diakaliya laamiɗo suudu ndu noddirte direction national de production et des industries animal o hollitiri wiide o wiitande fou laamu an sora jamande biɗɗe ɗe coggu muɗum ɓuytete
fa o golle joguiɗo nafa ɓeyda yerode laamu o jottini golleji muɗum dow daranagol moƴƴingol pelle komoni e golleji mon nde golle ɗe joƴƴinama dow wi amen hitande fou laamu o na walla waɗoɓe ambos le golleji muɓɓen temedere fou capanɗe tati banggal almusaɗɗaji hitande fou laamu o ana walliraɓe ko yata milliard goto e feccere mi feccede hakkude pelle tati kumaniɗe golleji mon waɗoɓe ambos moniɓe kosam kañe maroɓe coofe
kanko docteur Lamisa Jakiti andanɗo kabaru keɓe ley leydi ndi o hollitiɗi wadde ambus keɓe muɗum ley temedere fof an daraw fay tati ley keɓe leydi ndi o wi ɗum faabo sanne du yimɓele wonɓe ley kereduji ɗi
ɓe ana ɓeyde keɓal sanne nafa mabɓe du ana mawni ɗum saabide golle mo ana ɓeyde keɓal leydi ndi eɗum yirwina du jaaguji eɗum ɓeydan sukaɓe jokkolɓe e rewɓe keɓal wiide nenno eɗum nafa ɗum ɓen ni a daari ley leydi meɗen ndi jawdi ko ɗum ɓeydanta ndi ana yaafa hedde ley temedere fof tati
wakkandi dabaji paynaɗi ɓuuri fou marsude ɗum won so yambereji ɓadiki ley leydi meɗen ndi kono ayir banggal juldeji e ko nandi e muɗum